Murumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi ry'Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no kuri FM 93 n'ibice bitatu mu Rwanda nanone Karongi. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mugende no kuri wa3@ radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze muri isanga kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda abana 38% bari baragwingiye mu 2015, imyaka 5 nyuma yaho mu 2020 bari baragabanutseho 5% bagera kuri 33%. Leta irateganya kugabanya nanone iyi mibare nyine ikagera kuri 15% mu 2030. Ni ukuvuga mu myaka 5 iri imbere, kuko uyu nguyu urimo uravamo. Bamwe mu bafatanyabikorwa muri uru rugamba ni umushinga USAID Gikuriro kuri bose. USAID mbibutse ko ari ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga. Twatumiye rero umuyobozi w'uyu mushinga USAID Gikuriro kuri bose, Dr. Yvonne Umurungi, kugira ngo atwungure inama ku tuntu dufasha umwana. Ni ku mwana gusa twibanda nyine. Icya mbere, imirire myiza y'umwana, kurwanya igwingira ry'umwana, kurinda umwana indwara ziterwa n'imirire mibi n'imbonezamikurire muri rusange. Nabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Dr. Umurungi, muraho, murakomeye.
Bravo Thomas.
Icya mbere rwose ndagushimiye byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo wungure abanywanyi b'ijwi ry'Amerika ibitekerezo, inama ndetse n'ubumenyi kuri utu tubazo tw'umwana. Ariko rero mbere yuko twinjira neza muri iyo nsanganyamatsiko, nagira ngo n'uyu mushinga ukuriye USAID Gikuriro kuri bose, tubanze utubwire muri make cyane uyu mushinga ni iki.
Murakoze cyane Bwana Thomas Kamirindi. Nanjye ndabanza mbashimire kuba mwadutumije muri iki kiganiro by'ingenzi. Umushinga rero Gikuriro kuri bose uterwa inkunga nk'uko wabivuze na USAID, ukaba ukorera mu turere icumi two mu Rwanda. Bikaba ari umushinga w'imyaka 5 twatangiye muri mu kwakira 2021 ukazarangira muri Nzeri 2026. Ubwo rero uwo mushinga w'imyaka 3 ubu turavuga ko twatangiye umwaka wa 2. Uteze inkunga nk'uko twabivuze n'ikigo nyamerika gishinzwe gutura amajyambere, ariko ugashyirwa mu bikorwa n'ikomatanyije ry'abafatanyabikorwa batandukanye bakuriwe na seresi abanyarwanda barayizi hano kuva kera. Ni mu Cyongereza bayita Catholic Relief Services, ariko tukaba dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa harimo abo twita Humanitarian Inclusion, ariyo abantu bamenyereye abanyarwanda bayimenyereye kuri nka Handicap International, dufite ikigo nyarwanda cyitwa Umuhuza, dufite ikindi cyitwa Swisson, ndetse na kaminuza ya Global Health Equity y'Ubutaro. Tugakorana n'abandi bafatanyabikorwa nyarwanda badufasha gushyira mu bikorwa hariya mu midugudu wacu, aribo twita AAA, Caritas Rwanda, YWCA na Duhamiki. Ndumva abantu benshi bayimenyereye. Dukora rero nk'uko nabivuze mu turere icumi, harimo Nyabihu, Burera na Rulindo, Kayonza, Ngoma, Rwamagana, Kicukiro, Nyarugenge, Nyamasheke na Nyange. Uyu mushinga rero icyo ugamije ni ukurwanya imirire mibi, gukora uburyo imbonezamirire n'imbonezamikurire y'abana igenda neza, cyane cyane twibanda ku minsi igihumbi ya mbere, ariko mu buryo bukomatanyije kandi budaheza. Ubwo tukongeraho n'abana bo munsi y'imyaka itandatu, abagore batwite, abana b'abakobwa b'abangavu, ndetse kugira ngo dukurikize rwa ruziga rwose ruva ku mugore utwite, umwana mutoya, ku mwangavu, ku mugore utwite nanone akonsa, bikazagera aho tukora rwa ruziga rwose. Ibyo rero nibyo dushinzwe gukora.
Yego.
Hanyuma mu buryo tuwushyira mu bikorwa, ni uburyo bukomatanyije budaheza. Habamo gahunda y'imbonezamirire, aho tupima abana muri buri mudugudu. Muri utwo turere icumi dukorera mu midugudu igeze hafi ibihumbi bitanu. Mu mbonezamikurire rero dupima abana, twamara kubapima abari mu mirire myiza tukabashimangira, tukabigisha. Hanyuma abari mu mirire mibi ikabije tukabohereza ku kigo nderabuzima, abari mu mirire mibi yoroheje tukabondora mu mudugudu, mu gikoni cy'umudugudu, icyo twita village nutrition school mu rurimi rw'amahanga. Bamara kondorwa iminsi cumi n'ibiri, hanyuma tugashyiramo n'ababyeyi, kwigisha ababyeyi nabo bakajya mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya, kugira ngo za nyigisho bize byo kugaburira umwana indyo yuzuye, ibyo bashoboye kubona mu rugo iwabo babikoreshe, ibyo badafite babe babona amafaranga muri ya matsinda yo kuzigama no kugurizanya, bakaba bagura ibyo badafite iwabo. Ibyo byose noneho tugashyiraho n'isuku n'isukura mu mbonezamikurire, kwigisha cyane ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, uburyo bwo kwiga no gukangura ubwonko bw'umwana dukoresheje ibikinisho. Noneho tukareba isuku n'isukura, tukareba umutekano w'umwana, tukareba n'uburere buboneye inyigisho z'ababyeyi. Muri make yumva navuga gutyo, uko dukomeza tuganira wenda ndagira n'ibindi byakoze.
Yego. Hanyuma dutegura iki kiganiro twavuze ngo tugerageze kuvuga mu Kinyarwanda kubera ko n'Abarundi babyumva. Akambere ni uko utubwiye ko umushinga uzarangira muri Nzeri 2026. Nzeri ni ukwezi kwa cyenda. Yego. Hanyuma ahubwo rero akabazo mbere y'uko tuha ijambo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo mwiganirire, kuki mwahise mu turere icumi gusa? Kubera ko u Rwanda niba nibuka neza dufite uturere 33.
Nibyo, ni ikibazo cyiza. Uturere icumi ubwo biterwa USAID idutera inkunga, bavugana na Leta y'u Rwanda bakareba ese mu bushobozi bubonetse ni hehe twakwibanda. Icyo gihe bareba hahandi hari imirire mibi no kuzihigira ikabije niho bahereye. Ariko noneho hari uburyo n'umujyi, uturere tw'umujyi tugira umwihariko, nicyo gituma ubwo na Kicukiro na Nyarugenge byajemo. Hanyuma uyu mushinga waje ukurikira uwa mbere witwaga Gikuriro, nawo wari uri kurwanya imirire mibi n'isuku n'isukura, nawo wakoreraga mu turere dutanu tukomatanyije imirire n'isuku n'isukura n'utundi dutatu tw'isuku n'isukura byonyine. Ubwo rero umuterankunga yashakaga kugira ngo ibyagezweho muri utwo turere bidatakara, hanyuma twongeyeho gukomatanya n'ubudaheza n'imbonezamikurire, ubwo bongeraho utundi turere dufite nyine nk'uko nabivugaga igwingira rikarishe, harimo nka za Nyarugu, Burera, Nyamasheke n'ahandi n'ahandi. Ndetse ni uturere two mu majyaruguru no mu burengerazuba.
Radiyo
mushinga, ariko hakaba n'abandi bati bafatanyabikorwa ba leta basanzwe nabo bari mu tundi turere.
Nibutse abaduteze amatwi ku yingi yari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, turaganira na Dr. Yvonne Umurungi akuriye umushinga USAID gikuriro kuri bose mu Rwanda. Hanyuma rero turaganira ku kibazo cy'igwingira, ariko turebera hamwe n'imbonezamikurire muri rusange ku mwana, kurinda umwana indwara ziterwa n'imirire mibi n'ukuntu umwana yagira imirire myiza. Hanyuma nagira ngo nisegure kuri Iradukunda Emmanuel. Emmanuel, ubutegereje gatoya, hanyuma tubanze twungurane inama nanone na Dr. Umurungi ku kandi kantu, kubera ko nyine n'abarundi batumva amagambo amwe n'amwe y'u Rwanda y'ikinyarwanda. Nk'ubu ngubu uwitwa yanditse kuri Facebook VOA Radio yacu ati, amazina ye ni James Ndiku, ati igwingira murantahuza ababishoboye. Hanyuma uwitwa uwiyise Samuel M. Chris kuri Facebook nyine y'Ijwi rya Amerika ati ni ukuzingama. Dr. Murungi, igwingira, kugwingira no kuzingama, ahangaha abantu abanywanyi b'Ijwi rya Amerika b'Abarundi kuri aya magambo haruko abasobanurira?
Yego, murakoze. Kugwingira wenda nabivuga, imirire mibi iri ubwoko butandukanye. Hari imirire mibi ihita iza ako kanya, ibyo twita acute malnutrition, nayo iri ubwoko bubiri. Hari ukugira ibiro bikeya bitewe n'uko n'imyaka y'umwana. Ibyo ni ukugwingira, ntabwo ari ukugwingira, ni imirire mibi, mbese ni wa mwana ufite ibiro bikeya. Hakaba no imirire mibi ijyanye no kunanuka, nabwo ni ubundi bwoko bw'imirire mibi. Hakaba na ziriya dusanzwe tuzi za bwaki, aho umwana abyimba agatukura, umusatsi ugacurama, ubwo ni ubwoko bumwe bw'imirire mibi, ariko iza yihuse. Noneho hakaba n'ubundi bwoko bw'imirire mibi iza buhoro buhoro buhoro, ukasanga umwana yaragwingiye, wenda iyo ngiyo ubyita ukuzingama, nabyo birashoboka. Ariko ni ikintu twakwita kuroniki, ndumva abarundi n'abanyarwanda mwumva kuroniki icyo ari cyo, ni ikintu cyiza buke buke. Noneho bigatuma wa mwana watangiye wenda ananutse cyangwa afite ibiro bike, noneho no gukura ajya hejuru ntibikurikire, akaba wa mwana mugufi bitewe n'imyaka afite.
Ubwo rero nk'uko mukanyira nibivuze, Iradukunda Emmanuel arategereje kuri telefone. Iradukunda we, karibu ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Amazina ni Iradukunda Emmanuel, ndi umunyarwanda. Na ikintu nashima
hitubwira umutumirwa Iradukunda banza ubwira, yego uvuze ko uri umunyarwanda, ariko bwira umutumirwa aho uherereye.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kicukiro,
yego,
murenge wa Kagarama.
Nuko gusha ku ngingo, komeza igitekerezo cyawe.
Ikintu navuga ni ugushimira Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ya gikurira kuri bose, kuko yatekereje ku bana b'u Rwanda bari bari muri mu mirire idashyitse, kuko hari mu bice by'icyaro abantu baba bafite ababyeyi badashoboye kubashakira imirire. Ariko Leta y'u Rwanda yashyizeho iyo gahunda yatujyanyemo abana b'u Rwanda bareka kongera kugwingira, kuko ikigereranyo cyaragabanutse cy'abagwingira n'abapfaga bavuka, buri kimwe cyose cyagiye gihinduka Leta yashyiriho iriya gahunda ya gikuriro. kuko ndibuka kuri 11 z'ukwa kabiri 2022 mu karere ka Rwamagana iyo gahunda yaratangijwe na remita biriya nama yabereye mu cyumba cy'inama cyaho nta basobanuye iyo gahunda numva ni nziza nanjye numva yuko nanjye nakomeza kumufatanyabikorwa nanjye nakoraga ku gikoni cy'umudugudu kandi iyo gahunda twayigezeho banatubona ibigenda bihinduka.
Urakoze cyane, Iradukunda. Nuko icyo cyari igitekerezo cyawe, ariko noneho rero reka nibarize Dr. Umurungi mu gihe bakinshakira undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika mwaganira. Igwingira udusobanuriye ko ari ikintu cyiza buhoro buhoro, imirire igenda buhoro buhoro idatungana, noneho umwana akazagira aho ntagire ijuru, ntagire ibiro, ntagire mbese wabidusobanuriye. Ahubwo noneho ingaruka z'igwingira ku bwonko bw'umwana, iby'imikurire wabitubwiye, ariko noneho bigira n'ingaruka ku bwonko bw'umwana
cyane rwose. Ingaruka z'igwingira ni mbi cyane kuko zifata ibice byose navuga by'ubuzima bw'umwana. Hari ubuzima nk'uko tuvuze ko adakura ngo agihingire, ibyo ni ingaruka fiziki. Uwo mwana ufite igwingira ni wa wundi uzarwara buri gihe, ingaruka ikubugirije, azarwara kurusha undi mwana ufite imirire myiza kandi indwara imuzahaze cyane kurushaho. Ari uruhinja rugwingiye, ari umwana wigiye hejuru ho gatoya, bose bizageraho ingaruka ku bugirije, muri risike yo kurwara cyangwa gupfa. Noneho mu myigire, tugiye mu myigire, wa mwana wagwingiye ntabwo yiga neza ngo afate nk'abandi. Ni wa wundi ushobora kuzasibira kenshi mu ishuri, ni wa wundi mbese udatanga umusaruro ufatika mu ishuri. Kubera iki? Kubera ko bya bice by'ubwonko bwe byagombaga kugira icyo bigaburirwa bitagaburirwe, bitagaburiwe wenda bihagije, ugasanga noneho ubwonko bw'umwana ntibukuze neza. Ni wa mwana utiga neza kuko nari mbivuze. Noneho no mu kazi tugiye muri umwana arakuze abaye umunyeshuri wiga nabi nabi, noneho abaye n'umuntu mukuru adipti, wa wundi ugomba kujya mu kazi hazatanga umusaruro uko yakabitanze kubera ku bwonko bwe bwangwingiye nabwo. Nirumva rero ingaruka ziri ku bice bitandukanye, ari ubuzima, ari imyigire, ari imikorere. Noneho niba ari umugore none nano w'umukobwa, umugore nawe aba afite ntarinde kuvuga amahirwe, ariko nsanga sibyo cy'amahirwe,
reka tubyite ibyago,
afite
ye tubyite ibyago, aba afite ibyago byo kugira
umwana ugwingiye.
Yego, komeza.
Halo,
yego, ndakumva.
Kuvuga ngo wa mugore mukuru udashoboye gutanga umusaruro nk'uko yakawutanze, noneho igihe atwite no kubyara, nawe ingaruka yindi ni uko ashobora kubyara umwana ugwingiye. Nanone urumva icyo kintu ingaruka ku mwana, ku muntu, ku muryango, no ku gihugu, no kuri sosiyete mu buryo en general,
muri rusange.
Ingaruka mbitse.
Urangenera
mvuge wenda,
yego,
sinzi niba uri bumpe umwanya wo kuvuga uburyo bukomatanyije dukoresha, wenda mvuge kuri buri kantu kugira ngo nkwereke ukuntu dukora kuri buri gace, hanyuma n'uburyo dusanga ryafasha.
Ye, umwanya turawushaka rwose, nicyo twazindukiye. Ariko noneho unanjye unyemerere tubanze duhamagare Twagira Yezu Marcel, kandi mbibutse ko ari Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga. Twagira Yezu we.
Temasi muraho.
Hobe, iminsi myinshi.
Iminsi myinshi cyane, twihugiyeho akazi kabaye kenshi birangira tutakiboneka neza nk'uko byahoze.
Nuko bwira rero umutumirwa aho uherereye n'uburiwe.
Yego, amazina yo wayavuze ni Marseri Twagira Yezu, Kigali mu Rwanda, Karere ka Gasabo, Kibagabaga, ubwo ni umurenge wa Kimironko. Ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo kimwe, noneho wenda nkatanga n'inyunganizi ku ijambo imyumvire. Ikibazo ndamubaza, sinzi impamvu mu ntara mu turere tutari mu bice by'umujyi usanga ariho hagaragara abana benshi bari mu igwingira kandi ariho bafite ibituma umwana atagwingira. Imyumvire ni ukubitegura nabi mubona byaba biterwa n'iki. Hanyuma icyo rero natangaga nashaka gutangaza nk'inganizi ni uko byagaragaye ko dukurikije aya moko atatu y'indyo tuvuga ku isahani yakabaye ari umukororombya ubundi ku isahani y'umuntu noneho mu mafunguro umuntu afata vanidi na pemidi n'ibiri byinshi bikaba ari imboga ariko usanga bitewe n'ubwinshi bwinshi bw'amafaranga kubera ko ibintu byiyongereye igiciro noneho naho umuntu aherereye hari ukuntu tugura imboga tukazibika. Ndashaka kubaza niba imboga zibike zimaze icyumweru muri firigo cyangwa se barazitekera zibika niba zikomeza kugira umwimerere zinatanga intungamubiri zakabaye zitanga mu gihe zitoromeweho ako kanya. Ibyo ngibyo rero rimwe na rimwe twibwira tugora kumenya ngo none ubundi ko bigaragara ko ntacyo nijoro saa sita nkaba ndasanga kuri butike bafunze ukaba wamara ukwezi utariye imboga cyangwa se wenda utunze wenda izo mbuto zo zikaboneka ariko utariye imboga kubera amasaha utangira mu kazi. Imboga zibitse igihe kirekire ntacyo zangiza. Abantu bari mu ntara aho ubutaka buri bahinga za mboga ziboneka ku buryo bworoshye ya matungo bayorora kuko niyo dusanga imibare myinshi y'abazingiye ni imyumvire cyangwa ni ukubitegura nabi.
Twagira Yesu nawe urakoze cyane.
Yego
Dr. Murungi
urakoze Twagira Yesu ku bibazo byiza. Ibibazo byawe ni ingenzi. Uravuze uti ese kuba mu cyaro ariyo bafite igwingira riri hejuru kurusha mu mujyi ni ikibazo cy'imyumvire cyangwa se ni ukubitegura nabi? Byose birimo kuba hari mu cyaro abantu bafite ibiribwa bihagije wenda tugereranyije nabo mu mujyi kubera iki aribo bagira igwingira riri hejuru? Kano kamwe nshaka kukosoraho mu mujyi si ukuvuga ko igwingira ribahari. Buriya umujyi ufite n'imirenge y'icyaro, muri iyo mirenge y'icyaro rero naho igwingira rirahari kandi muri iyi mirenge y'icyaro y'umujyi nta nubwo bafite aho bahinga nk'uko tuvuga icyaro nyacyaro y'uturere two mu cyaro nyine. Ni ukuvuga ngo naho igwingira rirahari pe. Harimo n'aba bantu batuye mu nkengero z'umujyi bakora imirimo itandukanye mucyo mico nabo bafite igwingira. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari mu mujyi hose igwingira riri hasi. Noneho tugarukiye ku myumvire. Ese ni imyumvire? Ese ni ukubitegura nabi? Byose birimo. Kubitegura nabi ni iki? Ni ukuvuga ngo umuntu isahane y'umwana igomba kuba aho ubwoko bitandukanye bw'ibiribwa. Urumva ntari bubujyemo bwose abantu abanyarwanda baje kumenyera indyo yuzuye igizwe n'iki mu bwoko butandukanye ko tubuzi ari icyenda. Harimo ibyiciro bitatu: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ni ukuvuga ngo urugo niba mutetse indyo yuzuye umwana agomba kurya cyangwa se umuryango hagomba kuba harimo nibura ubwoko bune cyangwa butanu muri bwa bundi icyenda. Icyo gihe rero tukavuga ko uwo mwana aba ariye indyo yuzuye. Ariko murabizi neza nko mu cyaro iwacu iyo hari aho usanga umwana bamuhaye isahani y'ibirayi n'ibishyimbo, ibirayi byuzuye, ibishyimbo duke, bakumva ko umwana wahaze biba bihagije. Ariko ntibiba bihagije, ahubwo ishoko ubwo bwoko bwose bugomba kujyamo akagira ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ariko cyane cyane bimaze kugaragara ko ibikomoka ku matungo nicyo kibazo kinini. Turebye inyigisho zagiye ziba hambere mu myaka ishize mu Rwanda, imboga zarazamutse no gushyira imbaraga mu gukoresha imirima y'igikoni byatumye kurya imboga abantu bagenda babimenyera n'imyigire ikagenda ihinduka. Ariko ikibazo cy'ibikomoka ku matungo kiracyahari bitewe cyane cyane n'iyo myumvire, ariko bitewe no kuba abantu bafite amafaranga yo kuba babigura
cyangwa se bakorora ahubwo turacyari hasi kandi turashyiramo imbaraga cyane ku bufatanye na za minisiteri zitandukanye n'ibyo bitandukanye bya leta. Ubwo rero nakushubije ko ari imyumvire ari no kubitegura neza byose birimo, ariko noneho wenda ngarutse nkabijyana no kuri injyanisha bwa buryo bukomatanyije nababwiye. Niba muri cya gikoni cy'umudugudu mu matsinda twita y'imbonezamirire dutanga amakuru tukabigisha uburyo indyo yuzuye itegurwa, tukakora umugukora uturima tw'igikoni, tugakora n'inshinga yo kwizigama no kugurizanya, tugakora mbese uburyo bukomatanyije bituma wa wundi umubyeyi yize uburyo bategura indyo yuzuye, umubyeyi akoze arabikoze barabimwereka arabikora agakoresha ibyo afite, ibyo adafite imboga adafite akaba yaguhinga, kandi tekinike twigisha zo guhinga ziba zirimo uburyo buteye imbere ku buryo uzamura umusaruro no gukoresha imbuto zishobotse kandi zikomeye zera vuba kandi zera cyane. Noneho na bya bindi bikomoka ku matungo atakabonye akaba yakura ku mafaranga akoresheje mu itsinda, agurije mu itsinda, agakora umushinga ubyara inyungu, akaba yagura bya bindi adashoboye guhinga cyangwa adafite iyo murugo. Ubwo buryo bukomatanyije rero butuma tureba iruhande zose, rwa ruhande rwo kutamenya gutegura neza, rwa ruhande rwo kutashobora kubigura kubibona, rwa ruhande n'imyumvire. Ibi byose dukora bijyana na gahunda yo guhindura imyumvire n'imigenzere y'icyaro.
Marcel Twagirayezu, yego, cya kabiri.
Ikibazo cya kabiri cyari uburyo babika ibiribwa
cyane cyane imboga.
Nibyo koko imboga ntizigomba kubikwa igihe kirekire kuko ziba zitaye intungamubiri zimwe na zimwe. Usibye no kubika ahubwo n'uburyo bitegura, burya imboga ntabwo ugomba kuziteka ngo zishe cyane, tuvuge niba ufashe dodo ukaba uzitetse ntabwo ugomba kuzitegesha ngo zihishe, uba wazimazemo intungamubiri z'ingenzi zimwe na zimwe. Imboga ucishaho kuzikwa umwanya muto nk'uko mu Kinyarwanda bavuga zigikucuka zikiri icyatsi, cyane cyane nk'izi mboga rwatsi, mbese ntizigomba gushya cyane kuko iyo zihishije cyane cyangwa se uzibitse igihe kirekire hari intungamubiri zigenda zivamo zikabura.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi. Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Sanga turaganira ku mboneza mikurire muri rusange ku mwana, kurwanya kugwingira, kumuha indyo nziza no kumurinda rero imirire mibi. Hanyuma kuri telefone dufite uwanditse kuri Facebook VOA Radio yacu, amazina yitwa ngo Freeman Wanene. Freeman Wanene,
karame munyamakuru,
urahura komeye.
Namoro, turashima Imana rwose, maze twasimateze yombi hano iwabo wabeza.
Nuko none se amazina yawe nyakuri ni ayahe?
Amazina yawe nyakuri nitwa Bagabo Emmanuel.
Nuko gusha ku ngingo rero.
Ubwo rero nanjye nari ndimo ndavuga ati biriya bintu bijyanye n'imirire, hari ubwo ujya kubona ukabona umwana yikundira nko kunywa amazi menshi, yaba ari kurya arimo aragusaba amazi, yaba arimo amaze gukina n'abandi bana ukabona ajya gusaba amazi buri kanya. Ese mu bijyanye n'imirire, kuba umwana yaba akunda amazi cyane hari icyo byamutwaje cyangwa byamwangirizaho? Ni icyo kibazo nagira ngo mbaze umutumirwa. Murakoze, murakarama, ni Freeman Wanene wabo wabeza.
Yego, nuko urakoze cyane Emmanuel we.
Yego, nawe mukomere cyane.
Dr. Murungi
Sayani, arakoze Emmanuel Freeman. Ikibazo abajije ni cyiza. Amazi, umwana ashaka kunywa amazi ntabwo ari bibi. umwana agomba kurya akananywa. Mu muryango buriya amazi ni ingenzi, ariko amazi agira igihe. Ikindi, amazi agomba kuba asukuye, afite isuku. Amazi asukuye umwana kuyanywa nta kibazo. Ikibazo kiba iyo amazi adasukuye umwana akayanywa, ahubwo noneho akamutera inzoka, akamutera imishwi n'inyungu yabonye kuri bya bindi yariye akayibura, kuko inyungu iragiye, nagira impishwi byose biragenda. Ni ukuvuga ngo amazi si mabi, ariko agomba kuba asukuye. Icya kabiri, amazi ikiyo ninatunga umwana. Muri bwa bwoko bw'ibiribwa twavuze, hagomba kuba n'ubwoko bw'ibinyobwa. Ni ukuvuga ngo umwana niba umuhaye amata, niba umuhaye umutobe se w'imbuto, niba umuhaye amazi, byose birakenewe. Ariko noneho ni ukumenya urabimuha ryari. Reka mvuge akantu wenda kashingiye kuri icyo atari iby'amazi. Abanyarwanda buriya hari umuco dufite utari mwiza cyane wo kuvuga ngo umwana ararya akanywa amata akajya kuryama. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Urya amata ni meza pe umwana, ariko ntabwo agomba gutangwa igihe umwana amaze kurya. Kubera iki? Kubera ko amata aragenda agafata mu nda, agatuma bya biryo wariye umwana atabyinjiza mu mubiri ngo abikurure neza, ahubwo bikagabanuka. Amata ni meza, ariko yakoreshe igihe gitandukanye n'igihe cyo kurya. Ni ukuvuga ngo iyo wishyize hamwe kwa kundi adakuruye n'ubutare umwe na bumwe bwa fere bituma umwana atabura amaraso, ubwo buba bugabanutse iyo uhaye umwana ibiryo nk'amata icyarimwe. Ariko iyo uhaye umwana ibiryo ukamuha nk'umutobe w'indimu cyangwa se w'amaronji, ya vitamini C iri mu maronji ituma bwa butare bujya mu mubiri neza, cyo bita absorption. Ni ukuvuga rero niyo waba udafite uwo mutobe umwana yariye indyo yuzuye ukamuha amazi akanywa nta kibazo. Noneho hagati nk'uko tubivuga bitewe n'imyaka y'umwana, indyo nini tuvuge mu gitondo cya sana nimugoroba, hagati hagomba kubamo za ndyo tuvuga ntoya. Muri izo ndyo ntoya hagati nishyiramo amata. Ibyo byose tubigisha ababyeyi muri cya gikoni cy'umudugudu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi Kinyarwanda. Tukiri ku kibazo cyo kugwingira, indwara yo kugwingira y'umwana, y'umwana yagwingiye ashobora kuvurwa agakira agakira neza?
Biterwa n'inyigisho. Umwana iyo agwingiye mbere y'imyaka ibiri, icyo gituma navuze tugitangira ko twibanda cyane cyane ku myaka ibiri ya mbere, kuko nibwo ushobora nibwo bihari igaruriro. Umwana wagwingiye mbere y'imyaka ibiri uramuvura, ukamugaburira, ukamwondora, umwana arakira kandi akarekitera mbese agakura nk'abandi. Nyuma yaho hagenda haza gake. Ni ukuvuga ngo ntabwo umwana w'imyaka itanu wagwingiye ntabwo bizashira ngo bivuye, ahubwo umukorera gahunda yo kugira ngo ase naho agenda arekiteramo gake gake, ariko ntizavuga ngo azamera nka wa wundi ijana ku ijana w'imyaka itanu utaragwingiye. Nicyo gituma duyashyiramo imbaraga mbere y'imyaka ibiri, mbere y'imyaka itatu nuko dukora uko dushoboye umwana ye kugwingira.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Bolingo Masanga. Bolingo, nimero ya telefone Bolingo nduzi ariyo mu Burundi, ntabwo rero iciyemo, muratubabarira. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umutumirwa ni Dr. Umurungi Yvonne, akuriye umushinga USAID gikuriro kuri bose. Uyu mushinga rero nk'uko yatubwiye ukorera mu turere icumi two mu Rwanda, ukazarangira mu kwa cyenda 2026. Niko se Dr. Umurungi, uyu mwaka w'2026 abana ntabwo bazaba bose barakize nimba ariko nabivuga ntabwo bose muzaba mwarashoboye kubitaho umushinga uzahagarara burundu cyangwa hari suku kumenesha ibanga ariko cyangwa hari ukuntu USAID na Amerika muri rusange barimo kuganira na Leta y'u Rwanda kugira ngo umushinga uzasubukurwe
Makumi abiri na gatandatu ntibivuga ko ikibazo kizaba gikure ku Burundi nk'uko wabivuze gutangira u Rwanda rufite intego yo kuzaba rugeze kuri 15% muri 2030 urumva rero 2026 bizaba birangiye bijyana n'uburyo imishinga itegurwa n'igihe ihabwa ni nk'uko gahunda z'igihugu z'iterambere ziba zifite kenshi imyaka itanu ubwo rero ntabwo bizaba birangiye tuzamera aho tugeze ubu ngubu iriya gahunda yo gufata ibipimo bijyanye n'ubuzima n'imibereho icyo twita DHS byaheruka muri 2020 ubu n'itaha ni 2025 ijambo ry'icyerekezo aho tugeze niba twari turi kuri 33% muri 2020 mbere yaho muri mbere yaho twari turi muri 38% muri 2015 tukamanuka tukagera kuri 33% ubu turi tuzareba aho tuzaba tugeze muri 2025 hanyuma gahunda n'ingamba zindi zikomeje zifatwa mwabonye ko muri iyi gahunda y'iterambere leta y'igihugu ishyiraho muri iyi gahunda ya kabiri NSC2 imirire kurwanya igwingira ryacyari muri za gahunda zishyizwemo imbaraga ubwo turebye imibare tuzaba dufite umwaka utaha bizatuma tumenya ese ni hehe nigute dushyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze tumanuke ubwo rero USAID nk'umufatanyabikorwa wa leta gahunda baraganira ati ndabizi ko hazaba undi mushinga ukurikiraho ariko ubwo tuzareba uwo bazayiha ntabwo bivuze ko ari twebwe nka serivisi cyangwa se abafatanyabikorwa turi hamwe bashobora kuduhabwa twebwe cyangwa bigahabwa undi icyo ari cyo cyose hazaba hari gahunda ikomeza kurwanya imirire mibi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga kuri telefone dufite Barichi Eric nuwo muri Tanzania nawe bambwiye mu byuma nambaye mu matwi ko telefone ye nawe icitse muratubabarira cyane bibaho nuko Dr. Murungi twigeze kuvuga uburyo bukomatanyije bw'imikorere yego wagiye ubikomozaho ariko nanone wifuje kubiramburaho gake gakeya nuko bimeze bite
gahunda ikomatanyije rero uburyo tubikora ishingiye kuri gahunda ya leta iyo twita imbonezamikurire imbonezamikurire irimo uburyo butandukanye bujyanisha ku mikurire y'umwana n'iyindi harimo ubuzima harimo imirire harimo uburere buboneye harimo umwana kuba yakwiga ndetse kubona amahirwe yo kwiga hanyuma n'isukura n'umwana self protection kubungabunga umwana niba mbisobanuye neza
kumwereka urukundo kumwereka urugwiro mbese kumwitaho umwana akaba umutware wa mugani
ibindi ibyo ari byo byose byamuhohotera cyangwa byamugirira nabi
icyo
twita mu cyongereza child protection ibyo byose ni ibice bitandukanye by'icyo twita imbonezamikurire rero uburyo nka USAID gukurira kuri bose dushyira mu bikorwa uburyo bukomatanyije kandi budaheza duhera kuri ya gahunda y'imbonezamikurire duhera ku kintu cyitwa ishidi imbonezamikurire ni ahantu tugenda tukavugana n'ubuyobozi mu mudugudu tukavuga turashaka abanyarwanda bamaze kumenyera ishyiga turashaka ahantu mudufasha tugashyira ishyiga tugafatanya n'ubuyobozi bw'ibanze tukareba ahantu hashobotse haba ari mu ngo z'abaturage cyangwa se icyo twita community ECD hanyuma byose serivisi zikazingira aho ngaho kuri iyo ECD ubundi leta ivuga ko mu mudugudu hakagombye kuba ziriya zo mu ngo eshatu bitewe n'umubare w'abana bari muri uwo mudugudu ku rwego rw'akagari akaba icyo twita community ECD iyo ifite yisumbuye kurushaho akabaho na za zindi z'icyitegererezo ziba ku murenge ubwo rero twese cyane cyane dukunda gukorana n'izo zo mu ngo na ziriya zo muri komunite twita community ECD ubu komatanyije bwa serivisi bubera aho ngaho ni ukuvuga ngo niho igikoni cy'umudugudu kibera turakorana n'abajyanama b'ubuzima n'ababyeyi b'urumuri bagapima bakondora bagatanga inyigisho hanyuma hakabaho no kwizigama no gukora imishinga iciriritse gukora imirima y'igikoni ibyo byose bakabikorera aho ngaho hanyuma bakajya kubikorera ibyo bigiye aho ngaho kuri ECD bakajya kubikorera mu rugo noneho babana ubwo urumva iyo pakeji yose irareba kuva umugore ucike umwana ukivuka wonka na wa wundi umaze kuba mukuru utangiye gufata imfashabere iyo umwana ageze imyaka itatu ajya muri ECD aho muri ECD naho tukagira serivisi ahabonera ijyanye no gukangura ubwonko gukina kwiga ntabwo tuvuga ngo umwana wo muri ECD ariga gusoma nko kwandika cyangwa se nk'umwana wo muri primeri kujya umwana afite uburyo yigishwa mu buryo bwe no mu myaka ye akoresheje ibikinisho akoresheje kuba yateranya utuntu akamenya kutubara akamenya amabara akamenya uburyo niba ikintu ari uruziga niba ari triangle ubwo byose hari uburyo n'imfashanyigisho abari ababyeyi bafasha abana baba bafite bituma bamenya gukangura ubwonko bw'umwana gusoma ibitabo by'amashusho n'iki ibyo byose hanyuma hakaba aho ngaho nyine hakaba na gahunda z'ababyeyi ese abo babyeyi bafite abana barerera aho ngaho bo hari icyo bazi kugira ngo serivisi aboneye muri ECD nagera no mu rugo serivisi ikomeye nicyo gituma tugira n'inyigisho z'ababyeyi icyo twita parenting sessions aho ngaho haba harimo uburyo bagaburira umwana uburyo bita ku mwana uburyo bakinisha umwana uburyo ushobora no kwikorera ibikinisho ufite ibikoresho ibikoresho ufite iwawe mu rugo utarinze kugura ibiguhenze uburere budahutaza ibyo byose ibi ni inyigisho bihabwa ababyeyi ubundi tugafatanya n'abayobozi b'ibanze nka mudugudu abaferi sosiyare abajyanama b'ubuzima bose ni komite y'umudugudu hari n'iza ECD twafatanyije n'ubuyobozi kubaka twashyizemo na biro y'umudugudu kugira ngo iyo komite y'umudugudu imenye uburyo ikurikirana ibikorwa bibera aho ngaho kuri ECD abana bakigwa gute biga gute babona ubundi gufasha aho ngaho kuri ECD abana babonye igikoma cyangwa se babonye indyo ibyo byose ni gahunda ikomatanyije tutibagiwe na ba bana bafite ubumuga abana bari barahenze mu ngo badasohoka basohoke bagende n'abandi bige gusabana n'abandi bige ku nabo bakangurirwa ubwonko nk'abandi noneho na serivisi zindi bakeneye zo kwa muganga tubahuze nabo kwa muganga kugira ngo rimwe na rimwe hari igihe ushobora kohereza umubyeyi ufite umwana w'ubumuga kwa muganga ugasanga bimugoye kugerayo noneho rero twebwe dufata abaganga abaforomo bariya bagorora ingingo abafiziyo n'abandi tukabazana hafi kugira ngo barebe abo bana hafi y'iwabo serivisi bakeneye bazibonaho niba zirenze tubohereze ahandi bashobora kubona izo serivisi tugakorana n'ubuyobozi buriya bazi kimwe afeli sosiyare cyangwa se n'abasosiyare bo ku mirenge baba bafite umurongo muri za bigi zabo aho bashinzwe gufasha abatishoboye ubwo dukoranye nabo rero tumenya ba bandi bayikeneye koko akaba aribwo bahabwa ubwo bufasha muri ubwo bufatanye bwo kugira ngo twe twamenya abo aribo bamenye ubufasha bakeneye buri wese ugifite ubufasha akeneye kuko ufite uburura bwo kutabona ntabwo afite ibyo akeneye bingana n'uwenda ufite ikibazo cyo kugenda cyangwa se ukeneye igare ukeneye imbago byose biratandukanye. Ubwo rero dukora icyo kintu cyo gukora ubuvugizi no kubamenya no kubohereza kwa muganga cyangwa se muri izo serivisi zishinzwe gufata abatishoboye. Ndumva icyo nari nibagiwe ni ihame ry'uburinganire.
Uburinganire hagati y'umugabo n'umugore
kugira ngo ababyeyi b'abagore, ababyeyi b'abagabo bose bite ku mibereho y'umwana, bamenye uburyo barera umwana, bamenye uburyo bagaburira umwana, kuko ni inshingano zabo bose kugira ngo bigerweho. Icyo twifuza cyo kurwanya igwingira kigerweho bose mu bufatanye n'ababyeyi bombi, ihame ry'uburinganire, kuganira mu muryango, gufata ibyemezo hamwe cyane cyane ireba ubuzima bw'abana, ubuzima bw'umuryango no kutacagura umutungo w'urugo bawujyana ahandi aho kujyana ku nyungu z'umuryango cyane cyane inyungu z'umwana.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Rwanda. Dr. Murungi, bambwiye yuko Eric Bariki twari twatakaje agarutse, ndabona nimero yari yo muri Tanzania. Reka tumuhe umwanya Eric. We Eric, uraho urakomeye?
Mama
Bariki ni ryo zina ryawe? Ye, Bariki ni ryo zina ryawe?
Na ni ryo zina ryanje bose.
Risobanura iki?
Na
risobanura ngo iki?
Ni umuhezagiro.
Umuhezagiro ni umugisha. Nuko yego, uri muri Tanzania hehe?
Asha, neza ndiye mu gisagara cya Dar es Salaam.
Yego. Urifuza rero kuganira na Dr. Murungi, umwanya ni uwawe.
Yego. Mwiriwe Dr.
Mwiriwe.
Yego, na mahoro nga.
Gusha ku ngingo rero. Bariki ndumva aho ugiye mu bindi, reka tumwihorere uburyo ndaho butaha. Noneho duhamagare Muvunyi Siriro. Muvunyi.
Joneza kamiri ndiwe.
Uraho urakomeye?
Iminsi myinshi.
Yego myinshi. Bwira umutumirwa aho uherereye.
Mbanje kuramutsa umutumirwa wacu natuzaniye ndi mu Rwanda, nk'uko mbyumva cyase mwabona kuri nimero mu karere ka Karenge mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Hanyuma ntabwo ndi bugaruke kuri byinshi kuko ari abatumirwa, ari abo mwagiye muhamagara, ari n'umutumirwa wagiye abigarukaho, ariko gihe icyo ashobora kuba namubaza ni cy'uko hari ingo zimwe na zimwe usanga abana baho bavuka nko muri izo ngo baba bafite imirire mibi, waba ureba ukabona nta kigenda, yagwingiye mu gihagararo, wareba imyaka ye ugasanga umwana bakakubwira ngo ari mu myaka itanu, ariko wamureba ukaba wagira ngo gafite nk'imyaka umwaka n'igice cyangwa se imyaka ibiri. Ikindi hari n'ingo usanga zifashije pe bakora ibishoboka byose bakavukishamo nk'umwana ugira icyo kibazo cy'imirire mibi, nyamara mu buzima busanzwe ubona nta kibazo bafite, ubona bakize. Yewe n'ibyo wenda bakajya nko muri santire nutritionnaire ukabona n'ibyo wabwira gukora barabikora, ariko ukabona umwana nta kintu kiri gutanga, icyo gihe biba byatewe n'iki? Ikindi nagira ngo mbaze ni ese Gikuriro kuri bose ni umushinga wegamiye kuri leta cyangwa se ntabwo begamiye kuri leta, ntabwo ari gahunda ya leta? Ikindi nagira ngo nsobanuze ese nyuma yo kuba bita kuri iyo mikurire y'abana Gikuriro kuri bose, ese nyuma yabyo hari ikindi kintu bashobora kuba bakorera nk'iyo miryango iba ifite abana bari muri iyo mirire? Ikindi hari ababyeyi kuko nigeze kujyayo mbere uko biba bimeze, kuko hafi y'aho ntuye icyo kigo mbonezamikurire kirahari, ariko ugasanga nk'ababyeyi n'umubyeyi aravuga ngo umwana wanjye yanga kurya arya jogora bakavuga bati ujye ubinumbanumba kuko batekerayo nyine ariko ibyo bateka nibyo ababyeyi bitwaza ibyo ababyeyi batwara bagatekerayo bakabagaburira muri rusange ariko ugasanga ngo umwana wanjye arajogora mu rugo umwana wanjye ugasanga ibyo avuga uruhande rumwe urabyumva ariko ubundi ntibe wabyumva nagira ngo abe yagira nk'iyo nama nyine asobanuye kuri ibyo ngibyo murakoze
ye nawe urakoze cyane Dr. Murungi muvunyi rero wamubwira iki
Toma urafasha kumva ntabwo muvunyi namwumvaga neza ndumva hari ibyo ntashoboye gufata mu byo yabajije
ye turagenda dufatanya
ikibazo cya mbere yavugaga ati ntabwo cyari ikibazo cyari nko kumva umwana ufite imirire mibi ugiye ushobora kumubona nk'umwana w'imyaka itanu ukagira ngo afite ibiri cyangwa afite umwe n'icyo icyo ntabwo ari ikibazo n'ibyo koko kuko umwana ufigwingiye twavuze ko adakura ajya hejuru igikuriro cye kiba kituzuye aho ndumva nta kibazo cyari kirimo
yego
icya kabiri icyo gikuriro niyo cyari igikuriro kuri bose ni gahunda yigenga cyangwa ni gahunda ya leta ni umushinga uburyo imishinga ikora nk'uko navuze ni imyaka itanu ariko uyu mushinga nubwo uterwa inkunga na USAID ni umushinga wunganira ufasha leta muri gahunda za leta gahunda zo kurwanya igwingira ni gahunda za leta imfashanyigisho zose dukoresha ni imfashanyigisho za leta yego tuzigiramo uruhare mu kuzikora no mu kuziganira murabizi ko mu rwanda habaho amatsinda atandukanye iyo kuganira ubikoresho na guidelines imirongo ngenderwaho iganirwa hagati ya leta n'abafatanyabikorwa ni nabyo dukoresha n'imfashanyigisho zivamo ibyo dukoresha kandi mu gushyira mu bikorwa dukorana n'inzego dukorana na za minisiteri dukorana n'uturere imirenge utugari kugera ku mudugudu ni ukuvuga rero ntabwo bavuga ngo irigenga cyangwa se si gahunda ya leta ni gahunda iterwa inkunga n'umufatanyabikorwa ariwe USAID ariko gushyirwa mu bikorwa kujyanamo n'inzego za leta icya gatatu niba nacyumvishe neza ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuvuga ngo umwana wanjye ntakunda kurya umwana wanjye yanga kurya yabigenza bate
yego
mu by'ukuri umwana ufite ubuzima bwiza umwana udafite ikibazo utarwaye ntabwo yanga kurya umwana utarwaye ukurikirwa neza ukina ufite umwanya wo gukina umwana ntabwo yanga kurya ahubwo ikiba ni iki abana tureba icya mbere ugomba kumenya ko niyo ntacyo arwaye umwana wanga kurya uramujyana kwa muganga umuvuze urebe niba nta kibazo niba muganga akubwiye ko umwana nta kibazo ubwo rero urareba ese uburyo turera umwana uburyo tumugaburira nicyo kimubuza kurya niba nta nzoka afite nicyo gituma mubona no muri gahunda za leta abana bahabwa imiti y'inzoka buri mezi niba baza ari atandatu cyangwa atatu sinibuka neza ariko mu mwaka nibura kabiri umwana abona ikimeze cy'inzoka ubwo se uwo mwana niba nta nzoka afite nta bundi burwayi afite uwo mwana ntabwo yagakurya ahubwo ikiba ni uko ujya mu ngo hari ikintu abantu baba bamenyereye kurya reka duhere wenda mu ngo zo mu mujyi mu ngo zo mu mujyi abitwa ko bifashisha barazana amafiriti barazana mayoneze barazana kecapu umwana wakubitaho imboga kizana rero izo si igishaka cyangwa se uwo mwana wavuga ngo umwana ntarye mu gitondo yariye wenda yariye umugati w'icyayi cyangwa yanyoye igikoma sangapi bamukubita shokora sangapi bamukubita biswi saa sita zagera uwo mwana arajonje koko ibyo ni bya ngo tuvuga bifite nabyo rero ni ikindi kibazo umwana agira ibyo arya bimufitiye akamaro hari n'ibindi bitamufitiye akamaro n'izo za biswi nk'izo za ketchup za mayoneze z'iki ibyo byose ntabwo umwana bifitiye akamaro. Ni nacyo gituma wenda nsubira inyuma tuvuga ngo imirire mibi turimo turwanya, hari imirire mibi yo kubura ibiryo, hari n'imirire mibi yo kurya bikabije. Usanga mu babyeyi bize cyane cyangwa se bameze neza, ntibona abana babyibushye bafite umubyibuho ukabije uri muri byiyongereye. Iyo ni iyindi ngingo. Ubwo rero umwana utarya, umwana muzima utarwaye, ukina neza, ntashobora kwanga kurya. Ahubwo rero ngo muri kwa kundi tuvuga ngo umwana indyo y'umwana ku munsi ibitera iki, ugomba kuyireba, ukayireba mu gitondo kumuhiki, saa yine kumuhiki, saa sita kumuhiki, saa cyenda kumuhiki, nimugoroba kumuhiki. Urebe niba byuzuye, niba byose birimo. Kandi ikindi wenda navuga nanjye nk'umubyeyi, nta mwana n'umwe ukunda imboga, cyane cyane imboga rwacu. Ibyo byose ni ukubimumenyereza, ni ukubibamenyereza umwana akumva ko imboga ni
ngombwa,
itagomba kubura mu ndyo ye. Ni ukubimumenyereza. Njyewe ndibuka abana banjye bakiri bato najyaga mbashyiriraho nkavuga nti mugomba kurya imboga. Nanwo mutoya bukira wanjye yajyaga avuga ati reka mbanze ndi muti wa mama mbone kwirira noneho ibiryo byawe.
Akabyita umuti
wa mama ni iki? Ni imboga, kuko atazishaka arazirya nk'umuti.
Ariko akazirya nicyo gikuru.
Rero ababyeyi ni gufata inshingano zo kuvuga ngo ndamenye icyo umwana arya.
Hanyuma
ikindi kijya kigaragara wenda yego.
Yego Dr. Murungi yari yabajije ati hari ukuntu mujya mukurikirana imiryango muba mwarafashirije abana iyo gahunda yabo irangiye, noneho umwana ntabwo mukimukurikirana ibyo ngibyo bikomeye, nyuma hari ukuntu mukurikirana uwo muryango?
Umuryango dufitemo abana,
yee,
abana twondoye,
yego,
kuvuga abana bari bafite imirire mibi bakondorwa,
yego, nicyo ngicyo.
Ubundi iyo umuryango ufite umwana ufite imirire mibi ajya muri gahunda nyine y'igikoni cy'umudugudu, yamara kondorwa agomba icyo gihe yondorwa imishinga mibiri aza kugira ati buri munsi buri munsi. Iyo amaze kuva mu mirire mibi habaho igihe cyo kwikurikirana, wenda icyo gihe ntaza buri munsi ariko araza buri cyumweru. Yamara kumera neza n'ibindi byose bya bindi twavuze bikomatanyije, yagiye mu itsinda rizigama, yagiye yakoze umurimo w'igikoni, agiye muri gahunda zo guhindura imyumvire, agiye muri za gahunda zo kwigisha ababyeyi. Iyo amaze kuba tuvuge ngo asubiye ku murongo, ubundi itsinda rihura buri kwezi, itsinda ry'igikoni cy'umudugudu bahura buri kwezi bapima bakurikirana.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi, yego, n'Ikinyarwanda.
Icyo gihe rero uwo muryango ntabwo tuba tukireba umwana wenyine, tubareba umuryango. Uwo muryango urakurikiranwa, noneho kubera dukorana n'abayobozi b'ibanze tuba dushaka ngo ese cya gikoni cy'umudugudu igihe umushinga uvuye gishobora gukomeza, tugomba gushyira mu bikorwa ibintu bituma n'umushinga uhagarara, cya gikoni cy'umudugudu gikomeza. Kuko n'ubundi mu gikoni cy'umudugudu umushinga ntabwo ubaha ibiryo, ntabwo ubaha ibyo guteka, niho babyizanira. Tubigisha gukoresha ibyo bafite, barabyizanira, imboga zikaba ziri mu mirima y'igikoni. Wenda icyo twafashije nubwo ni icyo twita facilitation, kwigisha kugira ngo babimenye,
kuborohereza
ababafasha, abakorerabushake babafasha kuzana imfashanyigisho, wenda no mu matsinda gufata, wenda ku matungo magufi rimwe na rimwe, wenda gutanga imbuto kugira ngo bashobore gukomeza. Byagaragaye n'ubushakashatsi buragaragaza ko iyo umuntu umuhereza dushaka ngo nitugenda bazabe bagifite bya bikorwa bikomeze aribo babikomeze.
Dr. Murungi Yvonne ararekwa ntashira, ni ukutubabarira rwose, igihe kiragiye. nukutubabarira ararekwa ntashira nagira ngo ngushimire cyane nibutse yuko uri umuyobozi wa USAID gikuriro kuri bose mwese mwese